opportunity even today.
Atwongedde olunaku oluyitibwa leero.
He has given us yet another day called
today. Mbebulania esura eyokusatu.
He speaks in Hebrews chapter 3.
N'agamba nti ataddewo olunaku oluyitibwa leero.
This has put in place the day called today.
Kyolono bwe tuwulira eddoboozi lye.
And when we hear his voice,
tetukakanyaza mitima
gyaffe. We shouldn't harden our hearts.
Twagala yimusama loboozi gaffe.
We want to lift our voices
eri Katonda Kitaffe.
Unto God the Father.
Wamu n'ekigambo kye Mukama waffe Yesu Kristo.
And his word, our Lord Jesus Christ.
Era n'omwoyo omutukuvu.
And the Holy Spirit.
Abatuwongedde olunaku oluyitibwa leero.
Who have given us another day called today.
Era abatuwadde omukisa.
And who have given us an opportunity.
Okubeera nti tuli mu mpyaze nga Mukama.
To be in his courts as the Lord.
Okuyimusa amaloboozi gaffe.
To lift our voices.
Nga we twakkirizaganya.
As we agree.
Matayo 18:19.
Matthew 18:19.
Babiri basatu webakkirizaganya eri ensonga.
Two, three, when they agree about an issue concerning the Lord,
and
God is, that is the issue that is going to be doing. So even today, at this very time, we want to prepare our heart, we prepare our mind and our inner man to prepare to lift our voices and to God the Father. Together with his word, the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit at the global prayer altar here in Africa, Uganda.
We
want to lift our voices. Father Almighty,
we
want to glorify you.
We
want to give you honor and praise. We thank you, O Lord. You God who called all generations from the beginning, as in Isaiah 41, verse 4, and said, who did it? Calling all generations from the beginning, and said, you're the Lord. You're the one who performed it. We want to glorify you and to give you honor and praise. You God who called all generations from the beginning, O Lord. You are God the Father who is exalted above the heavens. You are the word of God who is enthroned the third heaven. 2 Corinthians chapter 12 verse 1-4. And you are God the Holy Spirit who is in every place. According to Psalms 139 verse 7-10, you speak, where shall we run from the Holy Spirit? For in heaven is there, on earth is there, even under the earth you are there. We want to exalt you. We give you honor and praise. You speak in Romans chapter 11 verse 29,
and it says,
the calling and
the
they are not changeable. God called nations from the beginning, even now, for issue about those nations, in the name of the Lord Jesus Christ. That's why we come unto today in the name of the Lord Jesus Christ,
Uganda,
as the nation of Uganda, that you called for all nations
from Africa, Uganda,
here in Africa, Uganda,
who are
blessed with the full knowledge of God,
here
in Zana, Kampala. We lift our voices unto you, God of nations, who called them from the beginning. You speak that you called them from the beginning, Lord, and that calling and the gifts, they are unchangeable. Romans chapter 11 verse 29, Lord, that's why I come unto you at the golden altar here in
Africa,
Uganda, to introduce nations again in the name of the Lord Jesus Christ. We come again at this altar, global altar for nations, as we introduce the global altar to them, introduce it unto them even this day. Oh God Almighty,
the
American continent,
to introduce
them to the altar, global prayer altar, Lord,
Africa, Uganda.
From Africa, Uganda. These are the days, the days of Enos, the days of Enos, Lord.
You
restored them, Father. When first people knew you, they prayed at you, the prophet prayers that answered immediately. In Genesis chapter 4, verse 26, the Bible
Enos,
says,
Enos,
when he was born,
people
began to call the Lord. That's
Katonda.
When they first prayed unto God. And God, you heard, and you answered them all. You restored those days in the name of the Lord Jesus Christ. These are the days of Acts chapter 4,
verse
26 to 31. As they lift their voices to call upon you, Lord, through the prophetic prayers that answered immediately, and you heard them. You heard them, Lord. The Bible says you gave them boldness to preach, Lord, and miracles and wonders were done. Oh Lord God Almighty, the days of restored,
blessed
in Africa, Uganda,
oh
King of Kings, you bless here, Lord, here in Uganda, which have the calling, the great gold is called,
blessed
in Uganda, that's the God is already called,
blessed
in Africa, Uganda, that God is called, God is already called,
blessed
in Africa, Uganda. Fathers, you best here. You call nations, Lord. You call the nations to turn and join you to do your final work on planet Earth, Lord. As in Philippians chapter 1, verse 6 as speak, that you do a work, Lord. And the one who began a good work, you will fulfill it until the coming of the Lord, Jesus Christ. Here we best, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. As we introduce the global altar
Africa, Uganda,
here in Africa, Uganda,
we
introduce it to the American continent. The American continent, we lift them today. We lift them today, Lord. For in the prophecy you said, in Isaiah chapter 18, verse 1 unto 3, and said, woe unto the land of warring winds, beyond the rivers of Ethiopia, and said, the dwellers, people tall and terrible, from their beginning, and
he
said, when the banner is lifted, and the truth of the word of God, and he said, when the trumpet is blown, oh God, the trumpet of the gospel of everlasting, the gospel of the kingdom of God, and the righteousness of God, and the kingdom of heaven, you said, oh, the dwellers of the earth, may they hear, Lord, we call the continents of America, today, we introduce this old altar, global prayer altar, here in Africa, Uganda, we call America hears today, in the name of the Lord Jesus Christ, America here, American continent here, American continent here, in the name of the Lord Jesus Christ, the Lord is calling you, blessing it here, beyond the rivers of Ethiopia, the Ugandan country, the Bible speaks and says, God, blessing here, to put the altar, and the pillar, and this altar,
they
call the Lord for the oppressors, and God will hear them and send them a redeemer, and will redeem them. Isaiah chapter 19, verse 19, America, we introduce this altar, the Lord prayer altar, here in Africa, Uganda, as we call you, come open your ears, God
created
heavens and earth. He spoke and said, Jeremiah chapter 2, verse 26, 27, I am the God of all who have flesh and blood, anything that is impossible.
America,
God tells you, God created you. That's what he says here, the global prayer altar, blessing in Africa, Uganda, we introduce them into your hearts, we introduce all of you, we introduce it in the American continent, North America, all the countries
in
Northern America. He said in Isaiah chapter 18, verse 3, when the banner is lifted, the truth of the word of God, O King of Kings, and he said
that
the trumpet, when it's blown, the gospel of the everlasting kingdom of God and the righteousness, may all the nations here this day
continent,
leave the continent of America.
America,
America.
Teacher Ronald. God From the gods who never created
heaven and earth. We introduce God who created heaven and earth. God who created you. Who created your spirit. God who created you. He has authority on you. That his witness is your witness. You are taken from the hands of the oppressor. Satan. The Bible speaks about him. John 10:10. To kill and to destroy. America introduced again. May God return them. God comes to give you life. Life, good life. You hear then. You open your hearts unto salvation. Unto salvation, regret. Bible says, Hebrews chapter 2, verse 3. Who shall run and forsake this salvation, great salvation, escape if we ignore this great salvation. We introduce this great salvation. America, we get you from the hands of God. We introduce to you God who created heaven and earth. He created heaven and earth. We introduce you to them. He created your spirit. Isaiah 64, verse 8. He's the maker. He's the player. Your spirit. He made them. You hear them. He has introduced him unto you in the name of the Lord. The nations, beyond Ethiopia. We best here. We are America. Northern America. As we introduce you to them. We introduce you to God. We introduce you to the living God. In the name of the Lord Jesus Christ. Now, the light shine unto you. Shine, open your heart. You open your heart. Your spirit. Your heart. Your ears. May they be open. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. O King of Kings. Now, we proclaim the name of the Lord. O King of Kings. We move in America. You go as wind.
Jukira Katunda kusimbi okuyimirira.
God has planted you to stand.
Amawanga ngabwa yogera.
For nation as it speaks.
Ngabwa yogera mu Zaburi ya 9 mwemu.
Psalms 91.
Olunyoro musambu.
Verse 7.
Ngayogera ngagamba.
It speaks as it says.
Olukumi lulibera kusaidiyo.
That will be on your side.
Iranga yogera ngagamba.
It speaks to say.
Kumukono go gwa dio.
To your right hand.
Walibayo mutwaru mulamba.
There will be 10,000.
Kumukono go gwa kono.
To your left hand.
Walibayo olukumi.
There will be 1,000.
Ngabwa olimira kuruwawo.
You are one standing for them. And it is the
time
in the name of Jesus, Son of the Living God. Uganda called for the nations.
The time
you fulfill your call.
Basically
the Holy Scriptures. Nations God raise you. And call nations God to call you. Yes. Nations God hear you. In the name of Jesus. You think about it. It's a prayer you pray. It's not only for you. It's for nations. Because we have God is called.
Uganda.
This nation, Uganda.
God
is worldwide called.
Basically Africa, Uganda.
Uganda. Yes, Uganda.
To lead
praise of African pillar.
To stand
in for God.
And
for the world. It is meaning that
Uganda
lead in Africa.
Africa
lead the world.
In lifting
banner.
Of people
the word of God.
You think that you are going to be able to do it.
Go to
ekyoto kyokusaba kyake mumitima gyabwe kikolere mu buweereza obw'enjawulo mu ggwanga eryo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu kubanga lya mukisa eri eggwanga erina Mukama okuba Katonda waalyo Zaburi esula ya 33 olunya olw'ekkumi kale Katonda bw'addamu n'akolera mu mitima gy'abantu kubanga abeera ku mitima ng'akonkona ng'ayagala ayingire naye waliwo eggwanga ng'amerika waliwo konti z'amazinga ng'amerika nga Katonda abadde abaweddemu mu mitima naye singa Saara ez'obunabbi eziddibwamu embagirawo zikomawo mu mitima gyabwe ne baddamu ne bakabira Katonda ne Katonda n'abawulira era ng'obayita batukomewo eri Katonda era ng'obayita ekyo bembula esinge ekyoto ekyokumanya Katonda okujjudde kubanga empagi ya Afirika bw'eba eyimuka nga mu Isaaya essula ey'ekumi n'omwenda olunya lw'ekkumi n'omwenda okuyingira ddala olwabiri mu olumu walibeerawo ekyoto era n'empagi wakati mu nsi ya Misiri ye Afirika ekyoto kino kirimu bibiri kirimu ekyoto kino ekyokusaba ekyensi yonna ng'asinzira mu Afirika Uganda nekiberako ekyoto ekyokumanya Katonda okujjudde olw'obulamu obulungi ku nsi n'obulamu obutaggwawo kati bw'oba osaba essaala lowooza ku bigambo ng'ebyo mu linnya lya Yesu ng'otuukiriza Bafiripo essula ya kubiri olunya olw'okubiri paka olw'okuna nga tuli bumu mu wanu akoodi owamaanyi ga Katonda galabisibwa era nga tulowooza byaffe byokka naye n'ebyabalala kyetuva tukutte ku ggwanga eri Amerika Katonda akwate kuffe kinnoomu mu ngeri ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo akuyiweko okuganja akusumulule kubanga osumulula amawanga ago ge yayagala gonna n'agaweerayo omwana Yesu n'agaweerayo omwana Yesu mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu kirowoozeeko Yokaana essula ey'okusatu olunya lw'ekkumi n'omukaaga Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we weewaawo bweoba yamwagala bwe yagala ensi naawe olina kujaagala nga Katonda bwe yajaagala kiseera kyakulaga Amerika okwagala nga tujanjulira ekyoto ekyokusaba eky'ensi yonna kisooka kikoleere mu mitima gyabwe mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu ssebo kabaka bakabaka Katonda omuyinza w'ebintu byonna wayogera kubikula essula y'omusanvu olunya olusooka tinenda bamalayika bana ku nsonda enyeeza ensi ssebo kabaka bakabaka bamalayika bano wabafuula empagi wewasimba emisingi gy'ensi eno mu linnya lya Yesu nga bwe kyawandiikibwa Ebulaniya essula esooka olw'omusanvu tyofuula bamalayika b'empewo n'obafuula ennimi ez'omuliro weewaawo era ne Zaburi eya 14 olunya olw'okutandika olusooka paka olw'okutaano oraba wasimba empagi z'ensi eno mu mazzi be bamalayika abo ayi kabaka bakabaka abaana abali ku nsonda enjeeza ensi twatandika n'owa Afirika ayogeddwako mu Isaaya essula eno ey'ekkumi n'omwenda olunya olusooka tewalibeerawo ekyoto era n'empagi wakati mu nsi ya Misiri ensi ya Afirika ye malayika oyo owookuna akola omulimu ogusembayo kusemazinga w'ensi eno ayimuka nate kaakano n'ayimusa Afirika eyimire ku lwa Katonda ne ku lw'ensi yonna na Uganda ye musaale ng'ekkula lya Afirika eyasooka okweyama mu Uganda moto teku lwa Katonda ne ku lw'ensi yonna taata twavaayeeyo ne tugenda ate empagi eyasooka eya Asia sebo ne tujanjula mu mikono gyo kubanga yasinziira mu Isirayiri neyimiira ye malayika eyasookera ddala n'ayimiira mu biro byonna ebya bisi era twayanjula ekyoto kino eri Asia yonna ng'asinziira mu Isirayiri sebo kyayaka mu mitima gyabwe kyatandika okukolera ate baayaniriza okumanya okujjudde mu kiseera eky'okusaba kwaffe n'okutuuka kaakano paka Yesu lw'alidda bwe twaveeyo sebo ne tugenda ne tukwata ku Europe empagi ya malayika owookubiri ku nsonda enyeeza ensi eyayimirira okuva ku bikolwa by'abatume nga wayise emyaka 14 okuva Yesu lwe yafaana azuukira baatandika okuyimirira mu Europe yonna nga basinziira mu Roma nga basinziira mu England ne bayimirira twabanjulidde ekyoto ekyokusaba eky'ensi yonna ne tukikoleeza mu mitima gyabwe ayi kabaka ne kikoleera era ne tubaaniriza ekyoto ekyokumanya Katonda okujjudde okulwanisa ebyoto byonna ebyaba beeyita ba Katonda so singa ba Katonda ate bakwaniriza mu Europe yonna kaakati leero ssebo kabaka twolekedde malayika oyo eyakava okuyimirira malayika empagi eya America maraiko wokusatu oyo eya akava okuyimirira fene tulio katudda mbigere bye sebo kabakabakabaka tumuyitirako na tare mu mulundi guno ayi kabakabakabaka sebo muyiyise bw'ebintu byonna kwolekedde maraiko oyo okwongera okuyimusa empagi ya America sebo kabakabakabaka era kankano sebo muyiyise ebintu byonna twongere okwatula ekyoto kino tugenda okukyanjula twongere okyanjula nate eri America eri America sebo nga tukyanjula eri America kyongere okukolera mu mitima gyaffe ekyoto ky'okusaba esaara ez'obunabbi ezidibwamu mbagirawo owooluganda ayimusa eddoboozi lyo ogende mbaasa okuyimusa okwanjula ekyoto kino eri emitima gy'abamerika bonna ekyoto ky'okusaba ekyensi yonna nga kisinzira mu Africa Uganda nate tukikoleze mu mitima gy'abamerika bonna kiyimusa 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 nate mulinnya lya Yesu mulinnya lya Yesu mulinnya lya Yesu mulinnya lya Yesu kiyimusa 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 ekyoto mulinnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu mulinnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu mulinnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu mulinnya lya Yesu webale kabaka owooluganda ali ku Focus of God TV genda mu maaso osabe ali ku Focus of God Radio genda mu maaso osabe ali ku WhatsApp ezafuno ejo God National Ministry ali ku YouTube genda mu maaso osabe mulinnya lya Yesu mulinnya lya Yesu mulinnya lya Yesu egwanga lya America yempaji ya America maraiko w'okusatu ku nsonga enyesi ensi yeye akava mu mulimu guno naye alumbiddwa nnyo omulabe sitaani yeye akava mu kulemberamu ensi zonna n'ayimusa bendera y'amazima g'ekigambo kya Katonda okudda eri Katonda n'afuwa ekkondere eri enjiri y'obulokozi ababadde batambula ensi yonna naye omulabe sitaani yabalumba n'abasuula ekigwo wadde ng'okugwa kwabwe kwali kuyimuka kwa maraiko w'okuna ali ku nsonga enyesi yempaji ey'okuna eyafirika wewaawo kyatuwa kyansi naye bakyalina omukisa ku lwaffe kubanga naffe tuzze kuyimirira kuwa ensi yonna kulwa Katonda n'ensi yonna kale kyetuva tugamba tinewankubadde nga baganda baffe abamerika baalumbibwa Jezebeli baalumbiddwa amaanyi gakizikiza okuva wansi mu nnyanja Ezekyeri nga bw'agamba essuula ya 27 olusooka paka olw'okusatu nga balumbiddwa okuva wansi mu nnyanja waliwo amaanyi agabalumba okuva wansi mu nnyanja mbamuda twayango awayingirirwa mu nnyanja amaanyi gava wagakizikiza ne gabalumba okubasuula naye leero tuddamu okwatula tuddamu okwabanjulira nate ekyoto ky'okusaba ekyensi yonna baddemu bakabiire Katonda nate abarokole tubanjulira ekyoto ky'okumanya Katonda okujjudde olw'okumenyawo ebyoto byonna ebirala ebibadde bizimbiddwa mu ggwanga lya America Jezebeli ng'abasazeeko okuva wansi mu nnyanja nga bwe tubisomako mu Ezekyeri essuula ya 27 olunya olusooka opaka olw'okuna waliwo n'empagi eyimuka awo wennyini nnyini awali meesi ennyanja weesikira ebintu nebiyingira wansi eyo nebiyingira mu nnyanja Jezebeli gy'atuula sitaani gye yali ng'atuula okusinzina nate mu Ezekyeri essuula ya 28 olunya olusooka n'okukkirira gy'atuula awayingirwa mu nnyanja eyo wansi newankubadde ng'ateeka entebe yeeyo olwaleero America ekomawo eri Katonda olwaleero tulangirira nti ekyoto kino kekikolera mu mitima gy'abamerika badde eri Katonda mu linnya lya Yesu badde eri Katonda mu linnya lya Yesu badde eri Katonda leka ekyoto kino kikolere mu bamerika bonna mesoninga ensezo mesoninga ensezo era ojjukire era tewaliwo ne underground bankers basitaani gye batudde bamalayika gye batudde nga Isaya essuula ya 19:15 paka 16 watuleyo wansi w'ensi bakenye okuganda wansi w'ensi ne bavaayo okuvuunika ebintu ne bafuula kifuula nnenge abasajja ne bawasa abasajja bannaabwe abakazi ne bawasa abakazi bannaabwe mu ggwanga lya America ne lijja liwambibwa ne libeera erisaale mu kusapootinga obutali butuukirivu kaakati ky'ekiseera okoleeza emitima gyabwe n'ekyoto eky'okusaba n'ebiro bya nnabbi Enosi we byali mu luberebere essuula ey'okuna olwa 26 genda mu maaso genda mu maaso ebiro ebyo abantu ne batandika okumanya ne basooka okusaba ne bakabira erinnya lya Mukama n'ayinza okubalokola kyawandiikibwa era nate mu Baruumi essuula sura kumi kumi na tano muri alikabila erinnya lya Mukama alilokolebwa ale tutuma omwoyo omutukufu akoleza ekyoto kino ekyoto kyokusaba ekyensiona mu mitima gy'Abamerika mitima gy'Abamerika bakowoole Katonda yatonda eggulu n'ensi bakatonda bona batatonda eggulu n'ensi abo badde mu Amerika babasuule babalekewo kubanga tebalitonda era tebalibeerawo bwato bwayogera mu Yeremiya esula y'ekumi olunya okutandika olw'ekumi paka kumi n'alumu bibwoti bwoba bagamba bakatonda batatonda eggulu n'ensi aya Amerika tebalikulokola tebalibeerawo tebalibeerawo olinnya lya Yesu olinnya lya Yesu olinnya lya Yesu olinnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu olinnya lya Yesu yemusesara yemusesara eri yemusesara eri nausa Amerika yemusesara eyo tuma omwoyo omutukufu ayakolezesa ekyoto ekyokusaba ekyensi yonna mu mitima gy'Abamerika mu nausa Amerika nausa Amerika eyo yennyini leka Katonda ayite mawanga agali eyo ayite mawanga agali eyo ayiteyo ayite mawanga agali ayite mu Canada mugamba ayite mu Canada ayiteyo mu linnya lya Yesu mu Jamaica ayiteyo ayite mu Mexico mugamba ayiteyo mu linnya lya Yesu United States of America ayiteyo mu linnya lya Yesu tuli mu North America genda mu maaso ogamba moyo mutukufu ekyoto kino tukyatula tukyanjula eri Abamerika bonna mumambuka mumambuka mu linnya lya Yesu mumambuka mu linnya lya Yesu mumambuka 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 mu linnya lya Yesu yemusa yemusa damaziryo gena mu maso ngo yimusa damaziryo yimusa damaziryo yimusa damaziryo torekerera Amerika kubanga nayo yayimirirawo ku lwaffe era ffe okufuna enjiri mu nnaku eziyise yali Amerika newankubadde nga yakyankalanyizibwa sitaani nebawanyisa enjiri y'obulokozi enjiri y'obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu nebaleeta enjiri y'ebyenfuna by'ensi eno naye kino kye kiseera badde bujja kubanga naffe baayimira mu biro byabwe ne batuma abatume ne batuma bannabbi mu Afrika ne batambula mu bifo byonna baawaayo saddaaka ennamu okuweereza Katonda mu biro byabwe ne bawaayo emibiri gyabwe okubeera saddaaka ennamu kwe kuweereza kwabwe okw'amagezi okwasooka kaakano ne baba baayimira mu biro byabwe kiseera naawe oyimiire naawe Katonda akuyimuse mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu tolekerera oyo yasooka soko kuyimira kululwa mu linnya lya Yesu yayimira yali Amerika wa Afrika okubeeranga we Uganda okubeeranga kaakano oli mukka omusana ogw'ekigambo yali Amerika ye yagenda maaso neyimira kululwo togirekerera nawe Katonda taakulekerere we Uganda we Afrika kaakano gwe nnyabo sebo yemusaddoboozi yemusaddoboozi nosaba ali ku Focus of God TV ali ku Focus of God Lady ali ku YouTube todisa mukono gwo furu na job god for WhatsApps abali kufuna job god YouTube Focus on God YouTube WhatsApp si Twitter zona musabe 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 tamudiriza mikono jamu eriye gwanga ya America umambuka ga America Bible ye gamba Yeremia sura ya kuna oruwa mukaga ti waliwo bubi obwava mumambuka ga America obibwe bisiaka obibwe Sodom ne Gomorrah kaakano mukama awusanyawo nabakoleramu ekyoto ekyokusaba ekyensi yonna ekisibira mu Africa Uganda kuddako ebiro bya nabbi Enos n'ebikolo by'abatume ebyogerwako bikola abatume sula yokuna abiri mu nnya paka asatu mu lumu bwe baamala okusaba mu kiseera ekyo omwoyo omutukufu n'ajjula nate buli omu we baali ne batanula okwogera ekigambo nate n'amaanyi era abatume ne bannabbi ne babeera bubu ebyamagero bingi nebikolebwa Amerika tukowoola omutima gw'eri Katonda mu mambuka ga Amerika tukowoole kowoola 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 omutima gwa Amerika guteri Katonda Abamerika mu mambuka tubayite 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 mu linnya lya Yesu ku kyoto kino ekyokusaba ekyensi yonna bayite naawe Katonda anaakuyitaba bayite Katonda akuyitabe mu bibadde bikulamye kubanga bwoyitoli natanna bakulabika nga amwanukula anasooka wuwo mu linnya lya Yesu asooka wuwo Katonda nange nsaba nti Katonda abantu bano nga basabira amawanga abantu bano nga basabira Amerika leero naawe baanukule mu sala zaabwe ze baludde nga basaba baanukule mu bwetaafu ababadde abalwadde bawonyezebwe ababadde ne kansa basumululwe weewaawo abagumba bazaale abaafu bagaggawale abalema batambule abazibe bamumaaso balabe weewaawo we Katonda awonya Katonda alokola Katonda awonya ssebo kaakano nga tuyimusa Amerika mu mikono gyo tuli mu mambuka sayidi eyo tukoleeza ekyoto ekyokusaba gwe Katonda omuwa amazima ne Kristo Yesu gwe watuma wamu n'omwoyo omutukufu so teriwa Katonda balala be banaddamu okusaba be banaddamu okukaabirira waliwo essaala ez'enjawulo ezigolokoka mu Amerika essaala eziddibwamu mbagirawo essaala ezisumulula eggwanga eryo waliwo abamerika abasumululwa mu mambuka awo basumululwa mu linnya lya Yesu basumululwa jukira empagi ya Amerika yali yatandika okuyimira ye malayika wa Amerika yatandika okuyimira mu 18 n'atambula n'aweereza ensi yonna Amerika ne batambula ne baweereza ensi yonna newankubadde Jezebeli yabakuba omubaka wa Sudaani naye naffe nga tuyimirira tubakwatireko bakwatireko Katonda nawe akuyimuse bakwatireko Katonda akwatireko mu nsonga zakwatireko mu bwetaafu bakwatireko mu kuwonyeze bwayangu yemu kubanga olowoozezza sibyoweka naye n'ebyabalala weebale Katonda waffe akkiriza nonsi Amerika eyo akkiriza okukoleeza ekyoto ekyo kyetuva tukugulumiza era gwe Katonda w'amawanga gonna oli Katonda w'amawanga n'Amerika nayo iyo amambuka ga Amerika gago sebo kabaka mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu todiriza dobozi lyo todiriza dobozi lyo Katonda awulira awulira kululwo kululwo awulira Amerika kululwo kululwo awulira Amerika beranga Amerika kakano osinde oyite bamerika banno mu mambuka bamerika banno beranga gwe mu Amerika waleero ayimiriddewo kuluwabwe nagwe mubaka waabwe wano kukyoto kino gwe mubaka mu mambuka ga Amerika gwe mubaka nate maserengeta ga Amerika maserengeta ga Amerika gwe mu Brazil gwe mu Brazil gwe Colombia gwe Chile gwe Peru amawanga ngago gamenye maso ga Mukama agakoleezeemu ekyoto ekyokusaba ekyensi yonna gwe tulina okukaabirira obulokozi obulokozi mu munsi yonna Yesu nga tannabakudda enjiri y'obwakabaka bwa Katonda yenjiri y'obukabaka n'obutuukirivu n'obwakabaka bw'omuggulu yenjiri y'obulokozi emirembe gyonna eyaweebwa malayika mu kubikulirwa esuleeri kubikulirwa esuleeri omunaana olunya lw'ekkumi n'ennya weewaawo okuyingirira ddala kubikulirwa esuleeri ekkumi n'ennya olw'omukaaga paka olw'omunaana malayika ng'alina enjiri y'obulokozi ayina enjiri y'emirembe gyonna eyokubuulira ebikana nnimi n'amawanga Amerika muyita amaserengeta ga Amerika amaserengeta ga Amerika gakoleezeemu ekyoto ekyoto ky'okumanya Katonda okujjudde ekyoto ky'okusaba ekyensi yonna kibakoleeremu ebikolwa by'abatume bibaddemu ebiro bya nabbi Enosi abantu ne basooka okumanya n'okukaabirira Katonda n'okukaabirira erinnya lya Mukama alyoka abarokole bibatuukiireko tubirangirira ku Amerika nga naffe ebintu tuuseeko leka biyite ku mikutu gya Focus of God TV Focus of God Radio biyite mu mayengo g'enseno mumpewe nyezaasi empewe nyezaasi empewe y'omu mambuka ga Amerika empewe y'omumaserengeta ga Amerika ekuute babeere baramu amagumba ga Amerika agabadde mu kiwonvu ababadde ng'amagumba mu kiwonvu mwezekere esulu ya 37 olunya olusooka paka olw'omusanvu n'agamba amagumba ago g'olabye eba Amerika babadde baweddemu obulamu obutaggwaawo babaweddemu kubanga ekigambo kya Katonda kisebengedde okumanya Katonda omu w'amazima ne Kristo Yesu nga kubadde kuweddewo nayoleka empewo ya Amerika ekute ekoleza emitima gyabwe bamalayika abana emyoyo enegyensi emyoyo enegyeggulu leka zibakoleze abamerika mumambuka mumaserengeta wonna tambula 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 mu Amerika omwoyo omutukuvu tambula 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 ng'okoleza ekyoto ky'okusaba ekyensi kyonna mu Amerika tuli Uganda eyimira ku lwa Katonda ne ku lw'ensi yonna tuli Uganda ekulembera mu Afrika Afrika ekulembera mu ensi yonna okuyimusa bendera y'amazima g'ekigambo kya Katonda ofuwa ekondera enjiri ey'obulokozi ey'emirembe gyonna kale todiriza mukono ku Amerika todiriza mukono Katonda yasiimye kubanga yasooka n'agamba kululwo kululwo anaayimiriranga kululwo waliwo bajja okukuba kululwo baliwo bajja okusuula kubanga Katonda yeemirira kululwo naawe baakoba oyimirirawo mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu baakoba oyimirirawo yimirira yimirira okowoore eggwanga eryo likowoore mu linnya lya Yesu likowoore oliisa eri Katonda mu linnya lya Yesu Katonda akusisinkana ng'osabira eggwanga eryo eggwanga eryo erimu amawanga agabiri mu Amerika mu Amerika eyo weewaawo mu linnya lya Yesu genda mu maaso esaala etogiziri Katonda alokola era awonya leka alokole amambo kaga Amerika alokola amaserengeta nasookera ku ggwe waliwo abakyala abawona kansa waliwo abakyala abawona sirimu wakati mu kusabira amawanga waliwo abakyala benda Katonda ng'abasumulula abadde tebazaala ababadde bagumba Katonda abasumulula akusabira amawanga akusabira abantu bonna kubanga ye Katonda w'abantu bonna wa Katonda wa myoyo gyonna egirina omubiri emyoyo gyonna egirimu omubiri nga bayogera mu Numbers mu Numbers esula 23 olwa 16 ye Katonda w'emyoyo gyonna egirina omubiri kale bw'okirowoozaako Katonda akulowoozaako mukazi gwe Katonda akulowoozaako musajja gwe mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda toteekeddwa kuddiriza mukono nyweza emikono gy'Abamerika egira gaya nyweza emikono gy'Abamerika egira gaya nyweza emikono gy'Abamerika egira gaya giwanirire mu bbanga gisabe giwanirire emikono gy'Abamerika ne Musa yaliko abamuwanirira kwaliko Yosuwa ne Korobu ne bamuwanirira nyweza emavivi g'Abamerika galyoke gasabe Katonda agarokole nga tegaddirisa nga tegawangulwa sitaani buli musabi mu Amerika gorokoka gorokoka musabi gwe musabi gwe mu Amerika gorokoka 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 abasabi mu Amerika bagorokoke ekyoto kikyo kyakamitima gyabwe mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu bakama tulangirira natusinziira mu bunabbi obw'obujulizi bwa Yesu obwogerwako mu kubikulirwa esula 19 onyole 10 agamba n'obugiro bwa Kristo ye mwoyo w'obunabbi kale bw'obeera mu Yesu nayokaana esula 15 olw'omusanvu bw'obeera mu Yesu n'ebigambo bye nga biri mu ffe tusaba kyonna kyetwetaaga n'akikola kandi tusabira abamerika abasabi abeegayirizi bonna bagorokoke bagorokoke ku kyoto ky'okusaba ekyensi yonna kikolera mu mitima gyabwe abasabi mu Amerika Amerika y'omumambuka ey'omumaserengeta bagambe barangirireko barangireko ng'ebyawandiikwa byonna webiri Zaburi ya 13 atuma mwoyo gwe n'ebitonde bwe n'asabukya amaaso g'ensi leka akoleze ebyote ebyali byazikira ebisaba Katonda omulamu mu mitima gy'Abamerika kikolere koleza koleza zabukya ebyote ebyo ayo mwoyo mutukufu kubagwa otumbibwa n'ebitonde bwe n'osabukya amaaso g'ensi basabukya Amerika bonna zabukya obuweereza ekanisa mu Amerika ekolere ekolera kolere esaala ekowoora obulokozi bwa Amerika Amerika kolera 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 esaala kolera esaala kolera esaala omanyi we tunafuna abatukwatirako n'abasinziira mu Amerika omulimu gw'okwitira kw'eggwanga lya Uganda gugenda kwanguwa kati tetuba tubakoleza n'amaanyi kubanga tulina singanayo abagenda okutwaniriza abayimiridde mu mazima mu linnya lya Yesu. Wetaaga okuyimusa abasajja abo, wetaaga okuyimusa abakazi abo. Omulimu gwa Uganda guleme okuzibuwalira, onaabasiŋŋaanayo banaakwaniriza, onaabasiŋŋaanayo. Yimusa eddoboozi, yimusa eddoboozi. Siinga wayimuka yeeyo bakoloneriyo, koloneriyo abaali mu Ethiopia basobola okwaniriza. Mutume Peter, waliyo abasajja balina okuyimusa, waliwo abakazi balina okuyimusa mu ggwanga lya Amerika. Banaakuwagira ne wano mulimu guno wano banaakuwagira gwe. Abasajja abo bayimuse, abakazi abo bayimuse. Onaabeera w'amaanyi gwe, ayimusa abalala abeera w'amaanyi. Katonda akufuule w'amaanyi gwayimusa banno. Katonda akuyimuse n'okusinga bo. Weewaawo muyimuse, yimusa abasajja abo. Bagenda kuwa abawagizi b'amaanyi, bagenda kuba abawagizi b'amaanyi. Kubanga yayogera, yayogera mu Isaya 19 olwabiri mu ebbiri paka abiri mu ttaano. Tiwaliwaawo enguudo nga ziva mu Amerika, nga ziva mu Bwasu, nga zijja mu Afirika, nga ziva mu Afirika, nga ziddayo mu Amerika. Bagenda kujja nga bwe tugenda, bajje nga batu bagendera, bajje basapootinge, bajja kitegeera maama. Baako omusajja gw'oyimusa anaayimirira ku lulwo, baako omukazi gw'oyimusa anaayimirira ku lulwo. Mukoleezeemu ekyoto, ekyoto ky'okusaba ekyensiyona, ekyoto ekyokumanya Katonda. Leka akoleremu ennyota, ennyota, ennyota y'okusaba, esaala ez'obunabbi eziddibwamu mbagirawo. Leka kikolere, kolera mu Amerika. Mukazi gw'oyimuka mu Amerika, musajja gw'oyimuka mu Amerika. Mambuka ga Amerika, waliwo bannaggwano mukusaba esaala ez'obunabbi eziddibwamu mbagirawo. Bayimuka, bayimuka. Tugenda kumenyeka mukazi gwe ng'otuukiza okuyitibwa okuli ku ggwanga lino. Tugenda asumbuyizibwa ng'oyimuka gwe Uganda, gwe Afrika ogenda kwanguyizibwa kubanga waliwo abakazi n'abasajja bayimusiza okuva mu kontinenti ennya zetuze tusabira, okuva mu Asia, okuyita mu Yuropu. Kakaba tuli mu Amerika, tubadde tubateekateeka batwanirize mangu, naffe tubanirize mangu mu linnya lya Yesu. Marinya lya Yesu, mwana wa Katonda omulamu, sema kitaffe waggulu weguli. Marinya lya Yesu, teekateeka abakazi abo, teekateeka abasajja abo, nga naffe bw'otugumamu omuliro ogusingawo. Fuka amafuta ku mukazi ono, oyo asaba oyo, ono omusajja oyo, naawe mufukeko amafuta Mukama, kubanga waliwo b'alina okwaniriza nga y'asinga amafuta. Sumulula omukazi oyo, n'asumulula omukazi oli mu Amerika, sumulula omusajja oyo, n'alina omusajja sajja gwasimuula mu Amerika mu linnya lya Yesu. Weebale Katonda, weebale kitaffe, weebale kabakabakabaka, kubanga otuwadde ekisa, otuwadde ekisa ekisabira amawanga n'owulira. Weebale Katonda yatulonda ng'eggwanga lya Uganda, ekitiibwa kibeera kityo. Kabaka w'abakabaka, amatendo gago gwatuwadde nate tuyimire ku lw'Amerika, kubanga Uganda twalayira nti ku lwa Katonda tunaayimirira na Uganda tuyimirira, tuyimirira. Saba taata kitaffe, gwe watuyita Katonda waffe, kyetuva tukusaba leero owulira Sara nga tusabira amawanga, nga tusabira Amerika, baanukule. Gwe wayita eggwanga eriri wansi w'emiga gya Ethiopia mu nsibuko y'omugakiira mu Isaya essuula ekkumi n'omunaana olusooka paka olw'okusatu. Olw'okusatu lunnyumira nnyo, lugamba ebendera mweyimusibwanga, erekonda ye bwerifuuyibwanga. Abo nabona abatuula ku nsi bawulire, bonna abali ku bisinga by'ensaano, kyetuva tukulagira Amerika. Amerika, wulira, 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 wulira essaala eno. Koleeramu essaala ey'okusaba Katonda, Katonda omulamu. Va ku bakatonda abatatonda ku nsi, koleera essaala, weegayire Katonda atuula waggulu w'eggulu lyonna. Weegayire Yesu eyafaana azuukira n'atuula mu ggulu ery'okusatu. Weegayire omwoyo w'amazima, tosaba bakatonda balala. Nkulagira Amerika, nasinziira wano mu Uganda, eseri wansi w'emiga gya Ethiopia, ku nsibuko y'omugakiira, nimusaba endere y'amazima g'ekigambo. Mwensabidde nga leero. wewawo Yesu
webare
kabakabakabaka wewatuita mukama
sebo
wewatuita katonda wasoe wewagamba yego wagamba mukama
mu
Isaya sura ya 19 olinyo olisoka olikutira
kitama
bota emisiri wana mu Afrika kale tata tambula na fe tambula na fe sifutire mu Amerika nabo tutumia ya mawanga Amerika jita mubangu mangu mangu koreza abasajja
Fuganga Mwagamba Mwatae Sule Kuminamabili Munana Kuminamunana Dipendo Wisha Mkuna Kusi Fugamu
America
Bakatonda Mwana Baba Deonga Begurumisha Basanya Wo
Destroy them
Sanya Wo
Destroy them
Sanya Wo Biyoto Biyoku Sabe Sare Bi Nukuangali
America
Yona Saza Masara Zama Logo
Master Prayer of Wizards
Esa Madini Ago Mwurima
Religions
Esa Rezabu Loko Zobo Mwurima Zona
Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit.
Promise
to redeem nations.
What shall we give you, Father?
Thank you.
kasera kakweba sana kugurumisa
katono
akiriza mawanda ndatuka ajude naga isu naga imusamo mureba omupia omurembe kwa kumanya katono kujude webare kwara kandeko webase kumazo kwa andura mawanda kakiriza
oh yes
Webare.
Thank you.
Hey. Webare.
Thank you.
Hey.
Oh yes.
Webare.
Thank you.
Webare.
Thank you.
Webare.
Thank you.
Webare. Webare. Yes. Webare.
Thank you.
Webare.
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 You are welcome.
Oh. Webare.
Thank you.
Webare. Sebo.
Thank you, Lord.
Okiri seven tima java to my America.
It's that out of Americans.
Yeah.
Thank you.
Thank you, Father.
Thank you, God the Father.